Shompo ingalo yakho ithenina kwebo ngenzakala kwivekepheleyo
thina
phantsi emgodini ndisebenza kootramu ndikilityala lam noko ndalibala ukukhanyisa isibane sam ngaphambi kokuba ndiyokufika bendiqhuba engolovana sacima isibane sam andaqonda apho ndijikisa khona andajika apho ingolovana ndijika khona andaswaya ndayakuwa nam obesemva kwam waza kuwela phezu kwam naye ngoba ndingakhanyisanga nabanye ababelandela aza kuwela phezu kwethu sakhe sayimbumba andazazi nalapho ndikhona ndizikwa ingozi ezi
kwezinto endileyo wenzakalaphi
engalweni yasukela kwakutsho ethanjeni ndaba nobuhlungu obumangalisayo kodwa bandinyanga esibhedlele andikuba nakusebenza ndalahlekelwa nayimali yam kodwa ibilityala lam ndekufuneka ndazile ukukhanyisa isibane sam nawe uyazi ukuba izibane into ephambili emgodini zinjengamehlo ndiza kuyilumkela ke loo nto ndakuthi
uyabona mna ndandisebenza kulo mgodi iminyaka engaphezu kwamashumi amabini iingozi ezinje kudala ndizibona
awu
amadoda ayathanda ukuqhuba ingolovana bengaboni apho beyakhona abanye abaqhuba ingolovana bayalandelelana kufuphi emva kwabanye zonke ezi ngozi ngezingekho umntu olumkileyo usebenzisa ingqondo sala kakuhle ndisazisebenza
bathi nyikithi amadodana ezantsi